kamalen kamalen ɲuman wajuguke ye kamalen ɲuman fɛ so kamalen ɲuman sokɛ kolen ye kamalen ɲuman fɛ so kamalen ɲuman wajɔlɔkɔ ye kamalen ɲuman fɛ so kamalen ɲuman sokɛ ko